Chunky supplier, supplier, scary, shiny music.
Ati anti baba nasma.
Kukina gaoso. Kukina gaoso. Na imba mila kongea. Baba Prince.
Show me what style, new niche style. Show me what style, new niche style. 20 unachezaji, nalukaji. New niche unachezaji, nalukaji. Sinkeli bomba style, bomba style, bomba style, bomba style. 20 unachezaji, nachezaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Katikila mtu kapandisha mori, tunaluka magoma nono story. Tumeji mix magang full mashori, full mashori, full mashori. Kipati utumbuli ya mtori, shote za kitoto za kostori, za kostori, za kostori. Taka cheza nae babia, kuluka nae babia. Mambo ya mana lipia, taka ndizi nyama lipia, lipia, lipia. Au, aja kubamba. Sapuri zake na mwona mshamba. Au, haja kubamba. Sapuli zake na mwona mshamba. Kathibi cheza kivyaku, luka kivyaku. Cheza kivyaku, luka kivyaku. Pakati cheza kivyaku, luka kivyaku. Cheza kivyaku, cheza kivyaku. Kathibi luka kivyaku, cheza kivyaku. Cheza kivyaku, cheza kivyaku. Kathibi luka kivyaku, cheza kivyaku. Cheza kivyaku, cheza kivyaku. Show me what style, nioneshe style. Show me your style, nioneshe style. 20 unachezaji, nalukaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Sinkeli bomba style, bomba style, bomba style, bomba style. 20 unachezaji, nachezaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji.
Weza au chaipenda hiyo. Hey, hey, wa kushoto na masera, kulia na mademu. Oya cheza uwe javo, cheza kote, cheza kila zemu. Kushoto na masera, kulia na mademu. Oya cheza uwe javo, cheza kote, cheza kila zemu. Wea nipe singeli style, nipe sama piano, na wabongo wakilewa. Nipe mkukina gao, nipe sama mamina. Weza Ewa na msafara wa mamba wako, si kenge msoji wa kucheza minaona. Mnachekesha miso saizi enu kwanza tawapwele pweta. Weze, wamekuja kwenye pati wametoka Mbezi. La kucheza watakikisa Wanyamwezi. Kambunda kibao wacha undezi, mkinda kama shindano wa mniwezi. Nipe singeli style, nipe sama piano, na wabongo wakilewa. Nipe mkukina ngao, nipe kama dogorema.
Show me what style, nioneshe style. Show me what style, nioneshe style. 20 unachezaji, nalukaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Singeli bomba style, bomba style, bomba style, bomba style. 20 unachezaji, nachezaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji. Nioneshe unachezaji, nalukaji.
Unakabwa na tonge, unasingizia masera. Toka kwa Mungu baba, Mungu liye chumbariki sana mama ake na mie. Bibi ake na prince ni fao. Wapi mlamu chakudo mwanaram. Mkuki na ngao gwena. Soja soja wao mkari kabisa. Stopa mkari wa bongo legendari wa Cobra. Professor Mazuna. Respect, support and chimbili ukengli umze baba baba. Asante Dashon, aule kibentena tamsera. Wabongo
Kukina Gaoso Zungu kicha Tweta kwe minemu Kaunta nyu kwa mama nori Chihuahua Tweta kwe no kibela Tweta po paranta Tweta po achuzi
Tweta po sairo
Tweta po manuvo talenti
Tweta po zungu nyewa
Waze wa timparisi Tweta po teacher People Tweta po nyebabu Tweta po makaveri Sizo kumelela Tweta po tenyiri ya basi Tweta po mchina po chabuso
Waze wa nyelo mbele
Tweta po ikoto
Uvuka wani kuna kugwa na nukia
Waze wa buza buza
Yani crossi
Tweta po nebe besti
Ya kisiri ranka yo
Waze wa sueto
Mike for life
Mahuto sidari
Tweta po momboka
Tweta po professional player Wasti
Tweta po mchani
Tweta po mabudu sese seko
Shale Aho
ShankySupplier.com ShankySupplier.com